Betele ukotini uhlanyisa into yakhe ifuna ukuzothingela ecrib. Kodwa ngithi into ngitrupha solova babuya bayidingela ecrib. Ey, esh, nyani nyani, show bon, nangya. Konje ubuthini, sakubamba ukhipha umuthiki. Sibhale ngawe ma ukuthi ubushile, ufofu kushile. Kade uganga kade induku iyakunukela, kanti iyavulelwa. Kade uthi uyasivalela usinyela, kanti kuyavuleka. Konje ubuthini, angeke sivume ubusiswe phila. Tech.
Hey, nyanyan, obrazethini, nyanyan. Hey.